uhlelo abaculi bethu libikizamba lomculi kamaskandi wezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lo mculi udabuka esiko Sibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nangixoxa lontukamini komo weStudio 7.
Umaphandle nyangukuliwe uyotambulula nawo nesikhwele umaphandle nyangukuliwe uyotambulula nawo jolichesi umaphandle nyangukuliwe uyotambulula.
Ngiyabonga eStudio 7 ngokuthola ithuba. Ngokomculo sengihambe kancane i-CD lokuqala lithi Abaphathi, elesibili lithi Remember Me, elesithathu lithi Pulpiti ngamapiano esele. Ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni. Nginomsebenzi omusha ozayo maduze, abantu bahlale bethiye indlebe.
Nogogolo naye kuyilesono umntwana lo awunaye kulesono wonke laba nabo balesono nabo ba yezabizono ilesono awunami ngilesono ilesono nami ngilesono ilesono awunami ngilesono nami yezabizono wonke laba nabo balesono abaphuza umpethu nabo balesono.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana nawe bakuthola njani?
Bangangithola kulezi nombolo 061 929 3623. Ngiyaphinda futhi inamba 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatifomu omculo.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngicela uxhaso lengoma zidlale emsakazweni yonke jikelele, oba kumadlela khona leZimbabwe labo ezirejista kunye nabanye ezinye izitudio zakwamthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isapoti kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba yekusebenzele yesasemza seniyamethemba ese mosetho owalise lwayo ekokoda yemaezoba esabanjo bonke aletulado tojeso aletula loto aletula loto tojeso aletula loto eniyametemba ese mojeso owalise lwayo
salwa kuleke ijahala kosibula kulangaleke ijawunda eGwanda ngathina kusasa. Sibonge ke akade bephethe imtshina namhlanje untukabeni komo losayida umanjinela wethu olibalisa ngenjabulo ngumthembo othembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.